kulesa sanyo mulujabasebo mwana wa nyabo mwana wa nyabo laba yobo lesa sanyo mulujabasebo aba he omwana yanyiri tena nyikize nsonga laba yoka aba he ono ya kokose na kila kabalala hey aba he omwana yanyiri tena nyikize nsonga laba yoka aba he ono ya kokose na kila kabalala Ebigambo bino sala wano olabe Obuzibu omunonyi sembera balabe Ababadde babuusa buusa kati nga bakakase Bagwenya lwe Tayina nnoma Ono nno muntu mulamu asikiriza ayina ennema Tayina nnoma Ono nno muntu mulamu asikiriza ayina ennema
Kubira kumfira womo kubira kumfira womo kubira kumfira womo kubira kumfira womo